silence na purura ki loud. Jali wa kibonga bora mugoro wako proud. Racho kujifanya fat and a talk ground. Shikwa na rufu ya tire ya ndikiwa tout. Boy kutuma boy mwingine futi sita count. Kwa mabist ndo manene ngia east unannounced. Pull up niki pull up sidhani ntacheza foul. Niko kuchoko masioni niki background. Labda nirudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta. Narudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta. Nelea na chuki na mini kwa elevator. Juu ya ganji kama fraction numerator. Friction mavuding na baki denominator. From the future na wamaliza kitaminator. Tegea ni shy na nendelea kushine. Do yangu multiply sichezi flat kaply. Wood doli kwa na die. Si first time. Si first time ku encounter this kind. You talk o envious so anything precious. Na cheze ya 0 degrees Celsius. Fake smile, mini guangi na mezo yo face mask. Na kosa na magoshodo but niko lel kwa gang. Sichuki area kwangu na bado siati naipenda. Na advice ibezi ya kuenda na bado na rap kwa pendant. Niko stune kachuki na Johnny stupid. Mekaza situ lizard and back is endi srudi. Hey lady, silence na purura ki loud. Jali wa kibonga bora mugoro wako proud. Racho kujifanya fat and a talk ground. Shikwa na rufu ya tire ya ndikiwa tout. Boy kutuma boy mwingine futi sita account. Kwa mabist ndo manene ngia east unannounced. Pull up niki pull up sidhani ntacheza foul. Niko kuchoko masioni niki background. Labda nirudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta. Narudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta.